Nga mujo mungo velele mba tuse wa mkama Waliwo gwe mutamanya katonde ya tutonda ya tutumyo kujia wano we muli Bebikambe vya soka banna pavale tedini bebe amba Kari kasera kazibu omuntu okumusomesa kyatamanyina chika Olungereza na luyiga oluwalabu na luyiga n'obukodyo na muyiga Olono ne yesimba kudini ya mukama eyo nayo najiga Kyenvanze siwakana ati katonde ya tutonda jali ye abatuma Abamutume Muhammad aba Yesu Kristu bonna bali batume Era mukama ye abatuma Bajje batuzukuse tuve mu kuba oliri sitanire yefuga Mbanzira kenyuma edini yekisiramu ya soko kujia wano mufe Abangi bajangu ira nebaiga Qur'ani omusiramu nebukula Eyo yajja kumulembo gwaka wako omukambwe suno okubiri Ate ya Kristo Yesu netuka kumulembe gwa mukabya mutesa Abantu nebategera Yesu omulokozi era nebabatizibwa Kumirembe mikabya mutesa n'abazungu abafaransa we bajira Abakulu b'eddiini Perera Uderi n'erivinyanke batambula Eddiini ya Katolika be baabagisomesa abantu ne basoma okuzaama Okuva olwo n'emulisa mu Uganda ebimuli by'amapeera tutuna abakumba tujja Bannaffe be balaba aleeta ekkula ye Mukama n'akikola n'abazuukiza bandirabye amasanyu ge tuliko n'okujaganya Banange mbabulire abasajja bagumanya obutatya kusalibwa Kubanga baseka bakamu kabya ne seka bakamu anga bakola akatiso okutta abasomi Kubanga bwentegereza abafa n'enzijukira nti waliwo abatamanywa Kwolwa eddiini ne ziteesa okukola oluko olunene zijje kaziyigga mwanga Zigenda okumala okuteesa ng'abantu abasoma eddiini mwanga abasinga abasi Banange sitani kyaberedde mwanga yali asoma eddiini n'amuyiganya Yasooka y'abasiraamu n'agisoma n'ey'abakulisitaayo nayo n'agisoma era n'ey'abakatoliki n'agisoma Kale eddiini bwe zaamulema sitani n'amuteekako obutemu obwa buli kika Munyonyo gye yayima ng'alangirira nti abasoma eddiini z'abagwira mujje muzireke Oyo gwe ndikwata ng'ava mbeera okusoma eddiini alisala abamussa mu muliro Olowooza ebyaddirira n'ofa ensonyi mwanga bamuyiganya n'affe ennaku abaami baamulwanyisa era ne baamuwangula laba sitaani bw'amwabulira mu kaseera akavannyuma n'amuleka okufa obubi taata Bwe yatuuka e Tanzania gye yasanga be yagobedda nabo ne besasuza Bamuyisa Komoro mu bizinga b'esheeshozi be yafaate ne bamuzza Sengano yali amanyi n'enenya oboolyawo yandirabye ku baagalwa be yatta nga bali mu kujaganya okusanyuka okweyagala nga batudde omukama Abaana ba Uganda yaffe mbeesimisa naye nno mwongere okusoma eddiini etujja wabi Wabula eky'obutanyooma ddiini ndala ky'ekisooka kubanga Katonda y'omwatu aziranya eddiini tusomeemu bw'eti wabula ebikolwa bye byawukana Moses atamumanyi yaani Katonda gwe yawa amateeka ffenna tugasome era okuva olwo tumuweereza twesigama ku biragiro bye yakwasa Moses Abagoberera Kristo omulokozi kamubeba Muhammad muleke ng'okukoma ku mannya ago ge mwafuna eddiini mugikakase kubanga Katonda mwatuyambira banange mbabulire tetwafuna kyamaanyi nnyo okumanya eyatutonda era ne tusomesebwa katonda ne tumumanya fenna ne tumukenkuka naye ng'okumulaba waliwo amadaala mangi ku nsiga olina okubuuka bannaffe begaalema bulijjo batuziyiza tuleme ng'okugeeyuna naye ssebo tebeebaka mu ttumbi batambula n'emisana ne beetala sitaanika omulwanyisa bawenyuka embiro tewabaawo amuwondera naye ate k'omugondera bwakuddaabiriza n'amagezi agakubuza omuntu agasoma ddiini bw'alifa nkugambye batuuse okumwenyiwa bagenda kwogera amagambo nti abadde tasomanga eddiini tagyesiga oyo abadde tasoma gira tuziike tulindaani enkuba n'etusanga bwe mubanga muweereza katonda temufangayo okubulumi bwe mufuna njagala mujjukira omusajja Ibulayimu jjajja w'abakkiriza biki ebyaddirira ng'agenda okusala omwana we mukama gwe yali amusabye fenna twongere okuwonga eddiini zinywere mu uganda emyaka bukadde bannaffe beebala abaaleeta ekkula ye mukama n'akikola n'abazuukiza bandirabye amasanyu getuliko n'okujaganya ayeza omwana wa katonda omulamu tukwegayirira nga tuyita eri omutima omutukuvu ogwabikira maaliya okuuma ensi yaffe eno ogitebenkeze mu ddembe era oginyweze mu ddiini okutuusa ensi okuggwaawo amiina Rahim.
Amin.
Rabbana hatina fi dunya hasanata.
Amin.
Wa fil akhirati hasanata.
Amin.
Wa qina adhaban nari.
Amin. Amin.
Wa qina adhaban dunya.
Amin.
Fil akhirati.
Amin.
Walhamdulillahi rabbil alamin.